Mirror City. Producer Mandrick NDM2 Natoka Mirror Run
Kokoriko Production.
Yeah. Skia sasa hapo na kupoja siri kama ni MC wa Mirror Run uweze kuflow. Ha. Yeah. Kwa steli kama hiyo waga tunazipiga tu yani, tunazipiga tu yani. Songa mbele za rekati endi ya mtu Cairo. Ha, baba na kumaliza nini waga. Mambo zangu ndo hizo nini nikiamua tu kufanya kiti kenyafu. Kutama hiki nyafu lega uwi ya mbaku. Yeah, King Mandrick. Natoka Mirurani. Nakupa ujasiri. Nakupa ujasiri.
Kokoriko Production.
Tanzanite City. Tanzanite City. Tanzanite City. Nakupa ujasiri. Tanzanite City. Tanzanite City. Tanzanite City. Nakupa ujasiri. Tanzanite City. Tanzanite City. Tanzanite City. Nakupa ujasiri. Tanzanite City, sisi tupo fiti, tena kwa mziki, tuna mashabiki, wanataka bero, hao ni masoro, afya mgogoro, wana domo kaya, skendo umalaya, snakes, dili zinakwama, pesa zinagoma, Tanzanite I say, tembezeni blaze, uso baki wame. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri. Tanzanite City. Tanzanite City, nakupa ujasiri. India mtu wanaruka na kupari. Kwa mdava masela tunavijari. Teka soko la Tanzanite. Acha utoto, turuke bas. Ukali wangu unatosha, yeah. Na kukil chali, acha uzembe. Ukali wangu unatosha, na kukil chali, acha uzembe. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri. Tanzanite City, Tanzanite City, nakupa ujasiri.
Kokoriko Production.
Nimemaliza nini waga, sirudi nikirudia ni ngoma nyingine. Au sio? Ha. Mirror Run City.
Kokoriko Production.
Yeah. Kitu kama hiyo nini mefanyika Kokoriko Production. Mirror Run City.